www.lodel.com.
Vote for him,
mother anointed.
Sendi no bodo mani yesiri ekune bokalie genye kunki toke ya asemo na hancha senyeloko ochichi nigeria kan neku yoloba chigo awusa chigo obola kwaso sibo ka boto umunnem so sibo boto uno si na nyi bofu Asimu unu happy bukachia Unu sinobu long ole Yoluba na wusa happy bukachia Iye nebu budunu Bukwa hiyo budu chitinjo Iye mebilo budu Gumbwe wano nye nebu Onya nebu chingwane ya Abya kwa hosi ulo nyoma buo Hosi ulo nyoso buo Iyo koko Uwamo Tribalizi nebu nobodomo Maka na abya ze na madincha bofu Madincha bofu Umunemo madincha bofu Onye mwelo bi mwane nibo Nyano mwelo bi mwane Na Yoluba, abiaze habu obu mwane Nyabuna habu obu fu Abiano wa nyakezi oyeje kalo Nyakezi oyeje kalo Hajo mwane ma Ofune namu Manobulo ofu chineke My brother from another mother Okwa ya buteria Yoluba na wusa, Yoluba na wusa, vote for P2B Itonti na niga watie munako, inanyofuma hifezi okunnebu Abya na business ye, aimani bukodo lanya Iputalibu onye gachi, onye ma business kanga tinyele Onye ma business mwe vote mu Umibo, kainye ya pitobi Kainye ya kochia Asim, kainye ya kochia Nigeria vote for pitobi ebe selem madu Abiana Fedra vote for pitobi ebe selem madu Onyobu na vote for pitobi ebe selem madu Ebe selem madu Abiana Fedra vote for P2B Ebe selem madu Ebe selem madu mana nwoke di anointed o. I mana nwoke di anointed o. Peter Obi.
I mana nwoke di anointed o.
Peter Obi.
I mana nwoke di anointed o.
Esendi Yompa.
I mana nwoke di anointed o.
Peter Obi.
I mana nwoke di anointed o.
Lebo party abiana fed right
the anointed o.
Ebe sele madu abiana fed right
the anointed o.
Peter Obi. Unu mana nwoke
di anointed o.
Esendi Yompa. Vote for him not
the anointed o.
For president, vote for Peter Obi. For governor, vote for Peter Mba. If you want to vote for Peter Mba, ebe se lombre la ki gejebe. Onye meni hepati, anya kalaka ke jafi homa. Umenu buti nye Peter Obi, onye obuna, nyana Peter Mba. Maka double ogo di anyi mma. Double ogo di anyi mma. Onye meni helebo. Soso Peter Obi kanyi mma. Umenu go vote for Peter Mba. Pinnacle lawyer or the anointed o. Ani Anambala. Unu jela poga jewa. Mana bia fedra tinye Peter Obi. Abia ime bonyi tinye Peter Obi. Kobo dode. Onye di anointed kamna tinyele. Kobo dode. Onye wa anointed nwe votu mu. Pati nine kanna wa. State nine kanna wa. Ndi so Peter Obi. Manabiaze haso Peter Mba. Kedu afa party nke ha. Ihobu anya demi he party o. Ndi tinye soludo. Manabiaze haso Peter Obi. Genti ofuma. Nwanne na ha bolo ndi lewa. Obolo jesi eji ba machia. Keja wa machi ozo. Nobu na jesi erika. Umunne mu obu na mmadu niya. Anyi nwele mmadu. Nyana mmadu debanyi. Awusa chigo. Yoruba chigo. Ka happy bukochi ya. Abiane nugu. Ndi oza chigo. Nsoka chigo. Kahapu owo kochi ya. Ogba nari anike. Owo tibili yodu o. Awusa Yoruba. Obolo nansi bo kamjeku. Obodo mu. Obolo namulo owo kanjebe. Iye njebe. Gunkuze kumo 12 verse 5 a. Iho neku. No sezi oku ne dosi akalaka. Ino le nubu. Diko tinye Peter Mba. Ebe se lombo lela. Tinye ebe se lombo lela. Peter Obi. Okwa mmongo zolo bogi. Ebe se le mad. Ebe se le mad. Ebe sele manye jebe, ebe sele mad. Ebe sele mad, Peter Obi ebe sele mad. Ebe sele mokwa lebo, ebe sele mad. Unumana nwoke di anointed o. Imana nwoke di anointed o. Peter Obi.
Imana nwoke di anointed o.
Peter Obi.
Emana nwoke dị anointed o.
Eze ndị Yompa.
Emana nwoke dị anointed o.
Peter Obi.
Emana nwoke dị anointed o.
Labour Party abịa na Federal
dị anointed o.
Ebe Sele mmadụ abịa na Federal
dị anointed o.
Peter Obi. Emana nwoke
dị anointed o.
Eze ndị Yompa. Vote for him not
dị anointed o.
Mgbe lele ko 80 naira ima no de la aka ebido lebe ya 10 naira coca cola unewe niwe unu kanja mato mgba ho no wa mo unna manya crush lebe no mana tata unu kan ebe nyamele hu ma gbogo hu fantete go a bottle of coke kita ihe ọ bụzi 150 o plastic one o ihe ọ bụzi 250 o ego na na-elejite mmi okwu o ị ma na pomani n'ebe ọbụlụka obodo dị eziokwu ọbụlụka obodo dị ihe njiji n'ụnụ matụ bụ na asị ihe dịba mma n'ụnụ ga-ekwe ama m n'ọbụlụ ụnụ ga-ajụ ihe okoko kokoko ụnụ gbado anya n'afọ eko na-adịgo ụnụ jisi ike unu jisi ike n'afọ eko na-adịgo ihe nna kọwa n'ụwa m bụ na mbọsi niile ka ihe na-agbago n'obodo mụ fetins akarigo maka ihe galala ọnụ fetins akarigo n'obodo mụ fetins erika maka ihe siri ike fetins erika kọmpin niile vote for Peter Obi onye ọ bụ na vote for Peter Mba ndị Enugu vote for Peter Obi nyanna Peter Mba vote for Peter Mba vote for them na the anointed o eme n'ihe party a dị ewuzi ọ bụ na nwata ka anyị na-agba bọọlụ gbagide bọọ onye ọbụla ṅụrịba ma mụ onwe m na-eso ṅụrịba mana m amala ihe eji aṅụrị nna aṅụrị na onye ọbụla na-aṅụrị mgbe m jụziri ihe eji aṅụrị ọ bụrụ na abacha ngo abacha ngo onye ọbụla na-aṅụrị na abacha ngo ebe ọ bụ na ibe onye ndụ abụ na onye ga na aṅụrịba no man is perfect mana Peter Obi n'ọdịiche ihe okoko ihe mee n'ụwa mo awa moto bụ gamvelify no na-ekwu ihe ọ mere eme gamvelify no na-ekwu ihe ọ ga-emenwu ihe oge emenwu o ihe oge emenwu we know they give shishi maka na shishi na-abanye n'ọrụ we know they give shishi maka da tututa one naira o ebe sele mmadụ ebe sele manya ejebe ebe sele mmadụ ịma na nwoke dị anointed o ịma na nwoke dị anointed o Peter Obi,
Emana nwoke the anointed o.
Peter Obi,
Emana nwoke the anointed o.
Ezendi yompa,
Emana nwoke the anointed o.
Peter Obi,
Emana nwoke the anointed o.
Lebo party, Abiana fed right
the anointed o.
Ebe selemad, Abiana fed right
the anointed o.
Peter Obi, Unumana nwoke
the anointed o.
Ezendi yompa, vote for him not
the anointed o.
We vote for Peter Obi. Ndinne nine vote for Peter Obi. May we vote for Peter Mba. Ndinne nine vote for Peter Mba. May we vote for Peter Obi. Onyobuna vote for Peter Obi. Vote for Peter Obi. Umi Bobani, may we vote for Nkanyi o. Ebe selemad. Ebe selemad.